Zangena na inoki, kodwa ndiyabazi bonga umkhaya bam. Hamba nam kwindlela zam, hlala nam ngethemba lam. Lizofika nam ixesha lam, azohlanjwa namanxeba wam. Oh, ndiyacela mntasekhaya, ndicela uze ungathinwa ndim. Bayandazi nasekhaya, ndiliqhawe, I'm really him. Njengabazali bakaNorth, kuzuthi kanye nakim. So kumele ikhaya lakhiwe. Ndiyabulela noba zange wathi mandivuke ndiyophangela. Yandazi ndilirhuzi, ndiyarhereza, ndiyasiphandela. If bindim umzali wakho benzothi igama lakho ngithandeka kuba iyathandeka indlela ondithanda ngayo baby girl somamela.
Hamba nam kwiindlela zam, hlala nam kwithemba lam, onke namabhubha wam ayofezeka. Hamba nam kwiindlela zam, hlala nam kwithemba lam, onke namabhubha wam ayofezeka.
Zange ndafuna ncusi, zange ndafuna nomtshato. Mna bendibetha ndidlule, bengabaseleki sizothando. Bathi brava kasisifuni, kaloku kasajule notaki. Khandivumele ndibe yi-personal stylist yakho ndiqambise amadaki. Apha saseParis, apha saseItaly, apha saseGermany sitshizana ngamanzi. Apha sasifuna eJapan, xa saphela seThailand. Yaza bathizevi kwawuhlala nawe, ngasike ndikunqayele i-island show.
No. The dinosaur, this is our pet.
I'm on a wind and a zam, shall I with the malam, on a mabuam, I offense.